mama kuba bonke ubunzima odlule kuwo. Ngifuna ukukutshela ukuthi inkosi ibikhona futhi ibikubhekile. Namhlanje ngithatha leli thuba ngifuna ukukutshela ukuthi
kubunzima odlule kuwo. Kodwa inkosi mama ibikubhekile.